Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Arifix, the explosion.
Yeah, I'm getting zen, ding and bling, I could done and dang. I can't believe these days, no talk a jail, I could join a dem. In a day once, peked, Mario and Zenza. My dengue, my dingo, plus my pinji, I'm cool, one jenga. Reputation is zen, ding and bling, I could done and dang. I can't believe these days, no talk a jail, I could join a dem. In a day once, peked, Mario and Zenza. My dengue, my dingo, plus my pinji, I'm cool, one jenga. Muzo za mamzinga, zile kalikali kama chisi za simba. Nabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati. Mnijificha wapi, muanga na ndinga. Lakini bado muenda rotenjo kwa mtindwa. West net share life, mili kwa radio street na party party. Nye mkivishwa napi, mini wrong rende boy machachari. Say to my face, una beef kina nani. Oh my gosh, samahani, mitisha bando mpaka plus mgali flani. Hizi side miracle hazifanyikangi, msiali ndroga lecha kame nilaani. Rap game haitaki chali, na usichangai mbona juni mimi meimari. Lay down flat, stay on your lane. In case how jaduta pepetua. Serial killers at fighting it. In short to me update weapon. Fake ass niggas backbiting haters. Kazi niku update status. Weevu juni siri paper chasers. Kwa kila bus station BS adi afya center. Miss Jazzy was there. Muki ni cross uta Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja. Asipate mbogi kokeja. Fine girl lakini wezi sema. Pia ni jeshi ya kusumbwa feds in Kenya. My young zuni penda. Shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi zetu ni hustle. Aja tukuachie working castle. Manager alirudisho home to promoter lidae kumitoshi in person. Nika kuberi na mandom pale Instagram I wrote this caption. Munga mute mbea na macro. Mata nisipo act utakulio na kofu fihasho.
Siendi, siendi. Wambio watafute plan B. Ndiyo nikuje watume kwa pay B. Nyima promoters wapendi. Shugli kubwa huku spending. Hakuna kitu fupi ka weekendi. Ongea bass what you can be. Appearance 10 G's. Nikizoza hawapendi, inye kikombana ni Fendi. Huku ni kuban mwona mengi, mbaka mandugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me, na manisha kwa radio na telly. Hey, revenue looking crazy, ndakodesha kabenzo na Bentley. You talk much how tendi, youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be serious, bullshit's trending. Hey. These old niggas can't bear me, these new niggas ain't family. These old niggas can't bear me, these new niggas ain't family. Na kwanga raw, on the low but naiza banda boy. Kidogo ni kangembanga boy, nikiwa mtoini niko na guns a toy.
Obeba, obeba busi kidogo ni mo. Kanimbani mina fika sijali na hali mimpali. Niko ndani ndani kamali na pika baby. Bila chali na pika baby. Zilizani, chato filani bikali lakini rain flow.
Gang ni Ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya. Na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima liars. Manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire. Exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly niliwadanganya. Gang ni Ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly niliwadanganya.
9 months unatake kudeliver. Tukuone urumo kwa nlesu na mimba. Gua east imepeleka vijana wengi inda. It's high time Kenya iku illegal. Neri wangu shake inde CBD njoka kwa rada ukikojota kushika. Mister at least try joku behave. Staki dami mwakiki my linen t-shirt. Nasikia mna ntafuta maka mna nfota kwa duka. Stepa miuka nyaga kubo kikuja sana perhaps utakulua. Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imta uneza juta. Mbepa siufungia gunga kuna ni sunday msaeju amefunga. Mi flip ka beats za Afrika niliwachia hip hop skuzi mwana driller. Mabiza mtini siupiga kwa nisi hata jaja lipa don killer. Splash splash tukifika itoka ina spark ma op onetika. Trap trap tu satisa ni mboka niliku wapo yojogo ikiwika. Nimona subri kinipita I think kwa yora unda sini lipigwa. Bruce iliskika street iliwika black alikama kanyamisa. Nasikia mimchafu spita nikami wandika izongoma kwa pipa. Kudus informa though akun pata nilikuwa na operate na bipa.
Gang ni Ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya. Na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima liars. Manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire. Exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly niliwadanganya. Gang ni Ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire.
Wewe ni nani? Wewe ni wakina nani? Ati umetoka pande gani, wapi mtani? Mbona nika ujulikani, buda umeka mna kina nani? Mbona unakasa mabani, flani, unakawa kilimani? Umefikaje kasarani, buda umejileta pabaya. Wachaka kitu neza kutetea, hata magova ndo wale wabaya. Na mpaka kitu na anatembea, life si fair. Lazima vijana washibe, jumaisha ilisha tulemea. Uwezi compare, kama uliweza kusoma, usikampu nisomea. Kenya ulipewa misi na wengine lazima tusake,
lazima tusake.
Kenya ipatikani kwangu, lazima ipatikani kwake,
kwake.
Nalenga chai walai ni haso nipate mkate. Bati mbaya mini hate, siyezi kushiba na mate. Mwisho wa rodi, labda ni pingu, labda ni panga, vile itakam. Ngori ni ngori, bado na kam, sinaga wori, mbogi haram. Mwisho wa rodi, labda ni pingu, labda ni panga, vile itakam. Ngori ni ngori, bado na kam, sinaga wori, mbogi haram.
Wewe ni nani? Katu kujute na kudisrespect. Siulize na kuibia kwa nini, hata mini naibia gana MCSK. Nikikupona na nunua makali kumoka na wizi, hata misi expect. Wanaona mabati minaona nyumbani, kacheze mbali buda hisi estate. Mbia koka heta bada na tafutu, wamanze na sticker liko. Wancheta mini na vitu mbili kubwa, buda dick na ego. Hadharani nina njora, no face, utadhani ni horror. Sino kora wa kuchora, kukusorora before kukupora.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Arifix, the explosion.
Let me say this one. Yeah, Boutique Fresh, walking in head. Presidential, Calculise, Bianna Ass, Coiny Freaks, Minico Maggi, Calculise, ayy, Boutique of Fresh, yeah, 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 Walking Hit, go, yeah, 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 Presidential, yeah, 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 Calculise, yeah, 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 Bianna Ass, yeah, 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 Coiny Freaks, yeah, 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 Minico Maggi, yeah, 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 Calculise, yeah, 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 Minico Green, yeah, yeah, yeah. Villain I smell like terere. Bansa na day kunchuja kwa club. Jumweka sweets kwa kerenget. Anave shake pekele. Butina baki like yeah, yeah, yeah. Bia na day kunchuja la mwere ni boy. So butina lele left. Wana jidea t-shirt ni peng. Na miki cheki nyongongo jo. Unasemu ya mgoriwa bazu kwa bell. Lakini unashinda tu nyongo losa. Roba peleka na sponsor man. Minta kutupa kwa local jo. Una drink ya makali ya kisonko jo. Warembo na penda konyaki man. Ata ni kwe mimi soto ho. Uwezi ni pata na chura man. Mwisho wa mwezi kila mtu staji, mboka imengi ya kwa pori mensha. Nika wakipiga avoid, Masileo unusa mshahare kingia. But mwisho wa mwezi kila mtu star, lazima ni empty my pori man. Boutique of Fresh, yeah, yeah, yeah. Walking hit, go, yeah, yeah, yeah. Residential, yeah, yeah, yeah. Calculise, yeah, yeah, yeah. Bianna Ass, yeah, yeah, yeah. Coiny Flix, yeah, yeah, yeah. Minko Maggi, yeah, yeah, yeah. Calculise, yeah, yeah, yeah. Boutique of Fresh, yeah, yeah, yeah. Walking hit, go, yeah, yeah, yeah. Residential, yeah, yeah, yeah. Calculise, yeah, yeah, yeah. Bianna Ass, yeah, yeah, yeah. Coiny Flix, yeah, yeah, yeah. Minko Maggi, yeah, yeah, yeah. Calculise, yeah, yeah, yeah.
Ati wanjira ko single, minko single pair. Kana dekto panti mbono na interfere. Unajua musa li banangi bush na bado li kate yo maji. Kauna jio story mbono na bitch my dear. Ati wanjira ko naked buti na interfere. Deki unajua ni nono mbono let doubt my dear. Kama na koga korada mini ko mea my dear. Manga ki untaftamba. Yeah, Boutique of Fresh, yeah, yeah, yeah. Walking hit, go, yeah, yeah, yeah. Residential, yeah, yeah, yeah. Calculise, yeah, yeah, yeah. Bianna Ass, yeah, yeah, yeah. Coiny Flix, yeah, yeah, yeah. Minko Maggi, yeah, yeah, yeah. Calculise, yeah, yeah, yeah.
I got a stank ass walk and a reckless ass mouth. And my shit so tight when we fuck my pussy talk. I don't even say what's up, I just tell him what I want. Cause I got another nigga that's gon' do it if he don't. Too bad, pussy too good. When he say fuck me, I tell him fuck me good. Chase these niggas, I wish I would. Bad bitch like me, hoes wish they could. She a castle to me, I need gas to see. In a mall with a daddy, she a bastard to me. You ain't fucking him right, bitch, pass him to me. Real niggas love me from the H to the D. Don't stop, pop that cat, just like that, shake that shit, work it, bitch. Don't stop, pop that cat, just like that, shake that shit,
Yoshino, you a gay?
Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Kuna msia luza pena juali pura. Tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena. Do tunapurura. Ati niaje dosh na roll na manzi na nichura. Niaje na nidosh. Tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall. Na nijua chingri. Oko wapi niko na ndenga na sidi kuara. Fuck it, fuck it. Nilifall in love na nigri. Usoe toka mbeshchege, hiyo ni swara. Avoid those people. Nilijam sansia kahepa. Avoid those people. Adam nige kwa materi but hangependa. Avoid those people. I'm cold in Nairobi still na rowesa. Avoid those people. Kuna madhani ya mwekote ya kibeti but angenitathegi. Kuna sema nini brother tumemwoket kukublaze blaze. Na suti zini runda na be peremende zita kurunda re. Saizo kani kwa macho nyanya alitrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama walichifanya wanakula nyama.
Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea kotko aligongewa. Last mile by execution, ha, aliponea. Drunken master kimunga swe, motherfucker from yesterday. Bada Silas Madrid mucha pambaka na nitabe. Anadayoni ona beza jaiju wangamini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wakule vumbi si atfiki bay. Quality shook in fact usikuja kuna idea scout toy to kiss. Drill team kuna sisi wazee alafu kuna omarukis. Yo dubi si watu tuping case kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washama foreign every morning tukiendanga kole. Nikiwa madrugs me keep it simple bo wezi pata vaska ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamocha zero bila ta earphone.
Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima.
Ushaibu on light skin ukapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box nilimponeo mali na vile nimekonda. Mtani ni genje, kopro na geri. Wana different slogan. Slim alibambo, belly litoka. Na boya katoka. Tuesday morning nishawasha kishada. Ndo munga anapiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao. Safa na shinda mbona jafuliza. Mina mastana ni hotbox. Misali alithani ni meba kumini probox. Tunatingisha bali na chrome ki hantax. Hey, sana jua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msanatisha. Juu wakati imempita. Lakini nasikia masocialite mboka kiisha. Survival lazima. Nilikula mali ya njoro. Njoro alipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswahili ya mtamu. Mbora meru na sote alikiba. Buti ni preacher. Goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shat mifika. Buti ni preacher. Goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shat mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela, warazi wa ustukani aje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wasoro wa mgonji Disemba. Mini miracle baby nasema mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna msela lijifanya sela, tukashika stoki yote katinga the wera. Kuna shugli yeta kagi mbogi, bado kifu waibishagi hodi. Nilichokaga na window shopping, squeeze wana lipa ni wavalie the clothing. Nikapianga kana nchoma lips, weziro na sisi Julie trip. Wesi guangi buda we ni bitch, kompeni kompe na kompeni stiff. Breakfast in bed na niko na side chick, raboni na stew ina curry. Heni na cook juu weekend ni shwari, shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day kia nilikuwa natoka wato ima bano. Walishindwa kunihandle kasufuri ya moto, you know the boy been stubborn. Avoid mafalo mejaa, ujinga ni ugonjwa kupona ni struggle. Nikipula plazima uta notice, mi wonekana cut wall in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Mi roll incognito, jicho nyanja mfuko nzito. Madigaga azambao jumi wana avoid some people. Unafaa kujichunga wadingo na makago wanga za imbo. Makarao watapiga na pingo na dubis na machingu Nairobi hii kudiambo kwa traffic tinga mawindo kula rada tafuna rido ama utameza maride promoter junkie mwenye show make sure amekudunga kadipo ati contact bila malipo na avoid your risto unafaa kwa avoid those people watakuwekea mchele kwa disco watakuingia mbosho ukisha chemsha unafungwa chipo yule boy was snitch. Nasikia yeu ndonyo info anajua na mafaivo ndio kwa maana
jeke masazu wa kwende onfi nyakende jokset kwangu mkunga jeke kwa kenge chanda masenki wa senge prezo mamende riswa riswa warorua uptown na snata brado wa bebe wa bebe wa bebe nataka pia life ya kiposh etc etc wespoko tulienda ndo nyanga potu li msupply machevra Mbrane ringita machindrizo zote oyo lebi center
DJ Ari Fix Sani
dosha nilisikeroshe R.I.P. Tekla Change skin kama Vera Hit and run dead beat kakadera Woko zabe na unahela Weni mwizi mtu wangu saka wera I'm among the chosen Hawa na hali ya kwa cho Hai kama padri mkunga na essence Vina naiban kwa church Utiaji that is a big no For sure, for sure Asapando place neza cheesy Mtajua ni na Nando na run the show Dili bitch foreign bitch watamu Tena mtamu Nikamshondani steak Kama akasema Anataka Kenyan spam Mjoro aligoka kipofu Tulimweke ya mchele Akatoka pofu Zangu ni madaga kwa kitofu Mdota kumada na akalash ni kofu Kuna maride uku isti kugenje Zinapia wasera machungu Hata system ni written Sezi tisha wasera mkwa mzungu Jekema sanzu wa kwende Onfinya kende Jokseti kwangu Mkunga kenge kwa kenge Chanda masenki wa senge Prezo mamende Riswa riswa Warorua akta unasnata prado wa prado wa prado wa
Johnny ni refu Tukifika tuwe dead Kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa seti Ganji kwa bedroom in it Sisi ya tuko kwa banki Kiuta si ali hit Akaenda ocha kubedi
Riswa riswa ha Ikifika kwa bed nyambiswa Kwanza piga kimbichwa ha Ukitake kusitisha Riswa riswa ha Ikifika kwa bed nyambiswa Kwanza piga kimbichwa ha Nukitake kusnaitisha
Si uchoma mbichwa na pictures Dikshika si ukunywa mamchicha Si ubonda kila kitu inapita Operation kumaliza Top 5 kwa diza uliza Bado mafala wanazidi kuumizwa Marijuana kwa kichwa G-back full blast pika nkisikia sizzla Mzinga kwa dinga Kadera tumpati shot atarenga Uswepi madrila utaibiwa penis Jina tukwa chem Kenya Kotko si upenya Hearing ya tatu nana kumblei na jaja kasema Kumbe mekwa mkini westia kalenda Tunatikithia mudaiga excel Tunaingia psycha kusearch for guidance Si wingia moshadha pandia kahega Kutafuta perfect hideout Tulikuanga drillers Ata before ni kwe siwa cider Miuvanga mpira silent Taka kupiga shot ya Schneider Nimenika cheddar na pegs Wash wash on the run from feds Miu misbehave wana claim Nilipeleka mdoto wa jirani ya stray Utatoboka ukeke wa gun on your head I'm out of control pia bila your head Johnny ni riff Tukifika tume dead Kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa seti Ganji kwa bedroom in it Sisi ya tuko kwa banki Kiuta si ali hit Akaenda ocha kumedi
DJ Arifix The Explosion
Kuchafu watungaji mansu uchezanga safe Wakibanza kuchacha we make it happen now Tuta wa dress Tap 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 your blade na one phone call Tuna pull up kwa stage East side kuna game long shots Tuna face tuna check ambazi tutema Atarade kuchafu watungaji mansu uchezanga safe Wakibanza kuchacha we make it happen now Tuta wa dress 2 months Sinti in juvenile mbona Manalika nyaga Nike Nina bibia na hit drummers Yana kwanga masinari Lichafonga scenery Mambu ya lutu liwasha na lightning Nando mana mafalo watu radi Kwa hii game tuko in and locked Dani Yani tumefunga na party Manza dilia na sliding Sana sikonyani kukufa mtizote utelera kucheza since the year back ilijua tayari hadi nasa na kuanga hater hadi helter skelter kill shot headshot falana wape peta blade na damu huluk maridadi lazima budika mtiongezo hidadi cause then tulipula pula hit bado mamblina wali retreat no look back this time ilikuwa 12-4-2 back street our gun mom shaking a vid yalikuwa nacheza trick or treat unknown identity to pops pops.
Roll like a real black man, tomboy, PLO Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere, PLO Lumumba. Roll like a real black man, tomboy, PLO Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere, PLO Lumumba.
Banda beka irori, neza lipuka usiwori. Chupa ili mkuta na atia na mbogi ukiwa mbele tu ubongi. Full tank hapo Kobe, Tupac seko na Kobe. Shuka ili angushwa baba Sofia kauna vitu wangi ya unausoni. In and out of committee, judge aldai hakuwa na motive. Arifa ligeuzo kamisi ndit ni bazi na angushwa. Tunahepa jela kama maina shimoli. Sister lienda combo, squeeze ya nadunga kitomboy. Tomboy ya street toa do, lala chini. Jeshi ya victory, tulitoa lock up equity. Hands up to 1-1, iko live apo citizen wardrobe. Kila trao iko na yake, kubwa kubwa majackets. Siwi toast kwa tukanje, madeli fanyika. Promoter alidai kudishi na talent, aje.
Roll like a real black man, tomboya, PLO Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere, PLO Lumumba. Roll like a real black man, tomboya, PLO Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere.
Chua mna shada, karada ni safi. Nuka mkate gimtaani na sakwa ni smola tubambi umati. Ise weather ni panya maskani, udema kubizi, opongi ni traffic. Most times ilikuwa too tragic. Wali hepa gas magic, spendi madrama ndamani kwa maji. Most times nilikuwa tu around the area, niite tu king of the block. Nasijai fuata na msee, kasi gangs unajua uyo more na mdrop. Niko na bad intention, much Chinese, jua vile e-blade na chop. Right now wako all on rope, CNYS, nili mocha akidok. Alijani nime quitisha, nkiko fit ni chingings with no delay. Bless bless kia na wika suni picha kigode. Eto mbleno wane tuli kispreka, siko onje ujwe joo niko sorted. In fact, mindo nili pave the way, ama rap waki shindilia content. Nilikuwa na move not sky chain, wambia a relax niki push joo ina. Anything shikish, anything up by force, no ichambo for dinner. Doma na watu walizama kwa irizla, ata sijavua na dema shajipa. Ni bado mnalilia features, mini ko top by choice. Kasi do invoice, niki switchy flow, mta keep up. Niki switchy flow, mta keep up. Tell me what's your choice, niki sema usikuja usilete yo kichwa. Nasiezi trust ama fala, maboy wanaswara, maboy wamevimba. Wrong, nilikuwa na ball kalinga, tuta kila kesho nataka kijina. Anacheza na steamer, bro, ako waiting, I move too diligent. Juju how many times in tap your haga, bado booty ni silicone. Nataka yo do advance, niki tulikuwa bitch na count ma millions. Wameanza kuwa ghetto shoes, ipena mtaya yako, bro, kuwa lenient. Na mi uvuta defense plan, niki pull up na mashu, ujue kumedoka. Same time, anataka double tap, misiezi double tap, ya upongeja umoka. Sizi bifa mafala, nikuweka. Nipoteze focus, juu same way na back. Kakasi jamfunuwa, nitaka mna copa.
Most times nilikuwa tu around the area, niite tu king of the block. Asijai fuata na msee, kasi gangs unajua uyo more na mdrop. Niko na bad intention, much Chinese, jua vile e-blade na chop chop. Right now wako all on rope, CNYS, ni mocha akijok.
Chuo mna shada, karada ni safi. Nuka mkate gimtaani, na sakwa ni smola, tubambi umati. Ise weather ni pati ya maskani, udema kubizi, opongi ni traffic. Most times nilikuwa tu touch. Wali hepa gas magic specs.
Mtoto ni mrembo, mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto. Kayole mihango, wazito kwa benzo. Maheta magendo, mahaka kwa desto. Na pulo kwa nduthi na fe, fe, extendo. Mtoto ni mrembo, mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto. Kayole mihango,
DJ Arifix.
Wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desto. Na pulo kwa nduthi na fe, fe, extendo.
I might mix my Levi's with that ball main. And niggas keep asking me for a verse, I say no main. Pulled up so wavy, young nigga looking like Soul Train. Told y'all once that a young nigga really trying to maintain. Now, gotta keep me a heat on the other side, cause a nigga got beef on the other side. Couple niggas they hate and they criticize. When a nigga pull up in that Bentley ride, I was hanging with one of them. Mama, I'm sorry you couldn't control him. Payback like every single thing I own. I had a couple
Humili, I ain't show 'em. Nigga, I know myself, I cannot know 'em. I don't tell all my homies, I know that I won't. Started in public housing, and now we don't look at the prices, we blind in the store. It ain't a whip, I ain't ready to own. Bitch, I'm a dog, so I'm ready to bone. Niggas, they biting, they ready to clone. I make a radio hit on the phone, and I know shorty, she got me on camera. In the coupe, don't need a passenger. Roll up a blunt and a passenger. I bring the fire to the atmosphere.
And I might mix my ball main with that off white. And one thing that I know, nigga, really never had off night.
Toto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe, extendo. Toto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe.
Back to back miu kwa too lucky. Back to manual settings minambitika kuna jamboki. Habari zilikuwa tano siuni ngwasa kule masioki. Ile ilikuwa tu mi na PM yode hatuku pull up na mbuki. Acheni gossip sichezi na ganji miu cheza na pongi. Ama diket bado kuja imta wambia tuogopi omoshi. Wambia ni kwa na blade ina kunyoani ite kinyozi. Ima zwip kata tu boy aliona nati akapiga magoti. What if ninge kuwa na masa sayi ninge kuwa tu missing. Blesh alipiga malab yode yonge dhani Ejo ni vidi juki yana bro ame pull up na shank. Njua ni certified chings. Na uyu dema na daya konja. Stupid search duki ya puchini. Wow flow ni kubozi. Nipate juu ya shash na piga mamosh. Uyu bro kini kasu na mgeuza force. Nilisema kuna fork up force. Yo 40 wrong ni kistone mnageuza road. Boy ni wrong na day to my not. Nipate juu ya shash na piga mamosh. Uyu bro kini kasu na mgeuza force. Nilisema kuna 4K force, yo 40 wrong. Nikistone mnageuza road, boy ni wrong na die to my not. Same way ni nabaki rifle, ndo same way ni tabak my bros. Na uyu alianza drilling juzi, zaia na jio na G.I. Joe. Dema kwa ni high no feeling, but hii chuma inaingia ko. Nikijirudia, bado mini savage, workless chinga ni ite wrong. Chezi kwa back to back na marapa inavabo, sacha ni kusho. Mini mkali, kios yonekani, nikojo hiyo page on God. Umefukas na hiyo mahali sana. Why the fuck do they stay on road, ukisema ukunja unaonekana. But okay, na nina na mna view terrain. Who motherfucker na blame. Chops ni tatu mbili za wengwa. Moja dodot kwa brain. Zamisha hirama kutoka kitambo. Mini pate hustle. Dema menona ni wakansol. Jeshi ni kawa. Special is on Navaco.
Tunatoko Venerobe mzima. East bus mbaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kakuna mzana bishana. Kamizi sides are try to resist. Tunatoko Venerobe mzima. East bus mbaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kakuna mzana bishana. Kamizi sides are try to resist. Kwa wala ni recognize. Mini big boy uno. Kwa zisi bado unakangwa ata kome ivisha judo. Manambli tuna waround. Nikatu na cheza ludo. Fresh wako na slide DM. Sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock. Yep mika baki nime fitness plug. Hamariza na unaneza du juu. Wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground. Tuache kutwa maloko tag. Maheta kwendeni uko. Sifanya kitu jia mafans. Tukontop jia KCC. Maobserab mzima tunawaping. Kipa B au COD. Battle Royale kwa hizi streets. We ready to risk a tragedy. Bali ya tu na pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali. Napenda na mademo yeti kali. Tuko strap na makori in case ama nambli wajigasa na die smoke. Tuko strap na makori in case ama nambli wajigasa na die smoke. Maziwa zetu ziko fresh yendenu uko na izo ndagizenu imbo. Uta survivaje kwa jungle man na hauta footy dough. Tunatoko Venerobe mzima east bus mbaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kakuna mzana bishana kami.
Niko na wansi ya mejipi ni vitu refu kutoka hip makani. Galde mako stifa na daika se tuwa itingishe iti. Apo kwa garde na suka eve kumba napenda sauti ya his. Situ chill bendio kati nsivinya na
si. DJ Arifix.
Niko na wansi ya mejipi ni vitu refu kutoka hip makani. Galde mako stifa na daika se tuwa itingishe iti. Apo kwa garde na suka eve kumba napenda sauti ya his. Situ chill bendio kati nsivinya na sim to be. Ulifinyo ka snitch, nigga sis. Itlitha niwe ni G.
midday to ski pale white in make one gather streams sit na mwagika nyumna drip mkitrip tuna champ clean around 30 sana zimelipuka suicide kwa isili usikat trees kama plan ku plant shit excuse me miss my name is slim na napenda your slit najua ni six lakini siezi mind kuingia na wezo street still to ingia d to go to wazing tupewe jina jean usilete feelings bro see you deal to na logic na bitch yo piga mbra so I deal for robbing utapini wa kwa hiyo wall kimbleni short kasoni yo Nairobi tuna drill na fuck watu waoni
fuck him
wrong jit na fiatua tukifatua na magagula
fiatua
monski dripping steady ukimpata mshona I'm tafta na rule we have in lose a Mazda sign a tractor lose a Glock cash kia shotgun niko na wasame jipin vitu refu kutoka hip makani garden mako Stephen and I cassette waiting shitty hapo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya hiss sit to chill bend your curtains even na sim to be niko na wasame jipin vitu refu kutoka hip makani garden mako Stephen and I cassette waiting shitty hapo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya hiss sit to chill bend your curtains even
kwa nyumba mimi ndo buda baby girl na follow the rules perfect perfect na nane kau na njua mina rap your hood nimepula push push the rolling kama backwood emrat misha kwa addict taki wa lice inapenda makush na spend my snakes wanna beat that around the bush kui people join him simple there's no rush mina rap is smooth na nkwa kwa block kuna buzz around the bush na nkwa kwa block kuna buzz around the bush whoosh 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 emrat ni I na track my pussy back then nilikuwa footballer coach sample nilihang my boots top lager 254 BDM ukidai my goods sa zingine mi drop mi spit sa zingine sinanga mood ubo ni mclean ni mpiwa guys like me wanakuanga fiwa COVID FO disease kave tunakuanga na kiwa mana driller slim slim siwa everyday sisi upurura man izisha sisha kwa too much I go mega on my wrist chini ya maji planet ocean mpag ni kuanga msocial by next week I'll keep you posted mpua metrip ame fumble like unikoroge love potion mpua metrip ame fumble like unikoroge love potion tuna hit a quarter mil views with no promotion na tukua kwa lab mina dention ma explosion tuna hit a quarter mil views with no promotion na tukua kwa lab mina dencha mando buda baby girl una follow the rules perfect perfect na nane kau na njua mina rap your hood nimepula push push the rolling kama backwood emrat misha kwa addict taki wa lice inapenda makush na spend my snakes wanna beat that around the bush kui people join him simple there's no rush mina rap is smooth na nkwa kwa block kuna buzz around the bush na nkwa kwa block kuna buzz around the bush 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 I'm right ni mimi si upiga design zote kwani ni kesho au amini na kusikiza kitu tunaroga si utafia jo akili flow ni kaya pili wezi mpi makaratili walwacha kula moto squeezy wanna catch my feelings show ni kawa fiki kau juisi tunadaishi linki kwa hii concrete ni tricky trace yo guap no pige tiki kwa hii concrete ni tricky trace yo guap no pige tiki kwa nyumba mimi ndo buda baby girl una follow the rules perfect perfect na nane kau na njua mina rap your hood nimepula push push the rolling kama backwood emrat misha kwa addict taki wa lice inapenda makush na spend my snakes wanna beat that around the bush kui people join him simple there's no rush mina rap is smooth na nkwa kwa block kuna buzz around the bush na nkwa kwa block kuna buzz around the bush bush bush
niko gumna kuna nyesha chances za kushandwa zinanipa extra pressure kidungi kwa mrazi utoboka mdesha juu ya pressure msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda I'm not gonna do this game same time to quit my day job lakini obsessions zinanipa extra pressure niko gumna kuna nyesha chances za kushandwa zinanipa extra pressure kidungi kwa mrazi utoboka mdesha juu ya pressure msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda I'm not gonna do this game same time to quit my day job lakini obsessions zinanipa extra pressure
yes si activist na kaujui mana active ni but party's lit tumejinda sumtana mangeo suavacity high school z atutaki scene yo si tuna ethics sisi wa reckless g arif alipewa long ride juzi life mara mbili 50 ati alikuwa wrong side saya shooting according to briefing live bulletin sipata straight from KOT ndugu ya sule visually wananiita DOP on the loose card and shmida akujua tukiwa configures always root kwa speaker mpaka motion aziezi pita constantly namba moja Johnny na goro aziezi isha robbery jogoro dwalivuka na sadaka ya sita IG bonnet
the retired of late. IG model simta miriata ninge fish kwa lake. Niliambia shori ya sikamta kama ajapiga tenje. La sinare kwenda BN lipatwa red handed. Afanda linambia nsirande rande ata ningia kibare. Savage waka mande nilingi ofena open. Kabonga na bigi matope ngombe liona mi mnyonge. Rhymes ain't you stolen, pia kicks na whip, hamko bowling.
Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same time to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same time to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra
DJ Arifix, the explosion.
Even the government agrees. He's a number dangerous 90. DJ.
The living life of blame. The life is just for chess. Now what a one may fail. Kwa game wa sake train. Kuja, kuja. Wacha kuogopa nani. Kuja, kuja. Mbono na hema nani. Kuja, kuja. Na kuonyesha mi nani. Kuja, kuja. Wacha kuenda nani. Kuja, kuja. Wacha kuogopa nani. Kuja, kuja. Mbono na hema nani. Kuja, kuja. Ndakuonyesha mina ni kuja, kuja. Wacha kuenda nani. Nothing was there kwa game. Shantaki kuja tu apa kwa game. Awa marapa ni same. Daily riba ilikuwa ni shame. Nothing was popping. People were forging. Kali alibaki alone. Shanti kukama fans kwa toka. Saiwa na bonga zao. Misi yogopi kauna mbogi. Tafuta lori ni kupe manoti. Misi mchache na kuanga janje. Sbana kutoka zama mini champe. Hey, tukomboka and we don't play. Kauna pesa kakope. Uwezi nieka kwa kompe. Kanairo bado mindo tope. Itabidi muogope. Juu apa na kuja kizombe. Na kupaki kikabong. Nikuache kwa giza unioni. Mara kisha noja badilisha. Ebu pita apa ndo wende. Vile unatanga tanga na ujajipanga. Mina kate hizo mapembe. Hey, chunga venye unakuja. Mamble na miwanga na chuja. Naenda fache kindula. Mstarizi meja mediula. Kakamba sinime wafunga. Na wachenga kama futa. Cheki wana nitafuta. Kwa game wa sake train. Kuja, kuja. Wacha kuogopa nani. Kuja, kuja. Mbono na hema nani. Kuja, kuja. Nda kuonyesha mi nani. Kuja, kuja. Wacha kuenda nani. Kuja, kuja. Wacha kuogopa nani. Kuja, kuja. Mbono na hema nani. Kuja, kuja. Nda kuonyesha mi nani. Kuja, kuja. Wacha kuenda nani. Natetemesha karao. Maodi sukunja matrao. Wangapi wanajinao. Wakuje wabanje kwa grao. Na wapa vidonge vyao. Kenye watafanya shauri yao. Nilikuwa tundirao. Mafansu wakauliza ni how. Awa mafala waende. Buda kwa gemi nataka nwa bebe. Walidozo walikula mchele. Wale mafala na wapa mawele. Kakadum kikipi magodede. Negibadho gitokoroto ere. Kakobiro na tonga toto kwere. Shantini dawa ya kimbele mbele. Wanaenda jumimi ninakuja. Simba na nimeto watu makucha. Kani beef muzipata kwa bucha. Kani biz nionyeshe mafuta. Nipe location ni wapi nakuja. Niko kwa highway nika niko juja. Saka yo mula shika yo ndula. Nimefika waka epa ni mbuga. You listening to the best. Kelele wachia the rest. Warazi bado na wakain. Mali safi yende chain. Bado mina jenga hey. Sijali kitu mna say. No pain no gain. Kungangana kusikika kwa game. Kuja, kuja. Wacha kuogopa nani. Kuja, kuja. Mbono na hema nani. Kuja, kuja. Nda kuonyesha mi nani. Kuja, kuja. Wacha kuenda nani. Kuja, kuja. Wacha kuogopa nani. Kuja, kuja. Mbono na hema nani. Kuja, kuja. Nda kuonyesha mi nani. Kuja, kuja. Wacha kuenda nani.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Arifix, the explosion.